azimisele usebenze ngamandla nangokuzikhandla kuze kuyokhaya.
Ngifuna ukuzimela ngibe nento zami ikhaya elifudumele transemazinde
iPorsche Panamera dad dadla entabeni umhlaba wongakeli ngisalela abantwana dad
manakangane dad ngisafuna sibile asekhona amandla siyobona amazwe phesheya kolwandle
lwandle lwasedubai kwelikameli ale mahotele
umuntu thandayo bona ngeze
Dubai, Kuelikameli, Lalema Hotel,
Kuelikameli, Kuelikameli,